studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kaɗe kabaruji amin fulfulde ɗimin jogani on bete talatare sappo e jetti lewru ut hitande 2020 yamde jene ƴaɓɓore kay silimaji sappo e go'o sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗon Ousmane Niall buddu kabaruji ɗo Mamadi Keita to ɓoogi jande toon. Dartude ya famu e Almaye Mamoudou Diko yeeso himɓe fuu caggal ko IBK hayfi o ley batu hooreɓe leyɗe CDAO ɗum yo gotel e ko M5 RFP dartata ha joddo e haltidinde e IBK ɓe kolliti ɗum keñele koɓe joddi e nantinoɓe kabaruji. Musel anafan ile kereduji meɗen ɗi hono cercle joyla ɗo cuuɗi l'école kewɗi musel gotana ɗiɗon tan tawete ministére humaninde jande nde holliti wiide dabareji ana gondi e fiyede dow kabaru muɗum. Article 320 warti ley leydi meɗen ndi caggal nguykaji ɓeydiɗi hewde e hippongoji himɓe yogaɓe kañum en kay se nangi gujjo domata saria ko ɗum saabide ɓe gaɗa ɗum saria heɗen widow muɗum en keɓan jabu ley journal ngal yo ɗiwani sembe kabaruɗi beta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Mouvement du 5 juin wi IBK tan joddo fa haltida fa be kalde hore ju leydi meden di horebe fedde de bi kana IBK darta ya famu Alma Mamoudou Diko no yeso himbe leydi meden di fu jabuji horngoji war hore ji gaddi majireji lewru julie yabbe no ndokke himbe mabbe nangabe be du njoppite be kolliti dum kanyen le ko be joddi bado e nantinobe kabaruji M5 RFP ana anni wad imadara ji kewɗi fuɗɗude beete talatare hannden hono wadde yilaruji hollitinde jondeji e majireji nediji keɗe ko Issa Kaw Jim coordinateur sema o wondu e mouvement e M5 RFP Moussa Malé Sissoko landure makko to faccitanko Aminata Dial.
Sukaɓe ɓen jaltanta fon caggal mayito fa warde e lengendi ndi noddude ɓiɓɓe maɗi ɓen jalta no heewiri immo darano janggo muɗum en ɗoni gollal arandewal ko jokki hen caggal mayo gongal ngal ɗum waɗan hono ngar gollal ñande alal baare nde. Sukaɓe kati ɓe ɗum gaɗan hono noon ñande alkamsare nde ñande aljumare nde kawrital manngal waɗan to place de l'indépendance to wiide kanake leydi ndi IBK kañe gollidinɓe muɗum joppa laamu o caggal ɗum wiyete mitingo fuɗɗan illa jamma fa warde asaweere talatare wartoyornde ɓiɓɓe leydi mali ndi fuu ana nodda e nokkuje ɗe min cuɓoto min fuu min kawritan to place de l'indépendance to ɗum laato yaltere mawnde sanne.
Hoorejo leydi meɗen ndi ana hani fiide dabere fa kaltidal wadde hakkunde geɗe ɗe e wi honjotoɓe waɗa watta imadaraji mouvement du 5 juin ɗi ana wawi torude ɓiɓɓe leydi mali ndi e wi docteur Ali Tunkar o janguinowo université andinɗo kabaru neɗɗako note landi Moussa Mali Sissoko do faccitango Mahamadou Samaseko.
Le Malien risquerait d'aller.
Les Kouarta Kobe et les Maliens, Jabba Tampu de Sane, Bangal, Basi, Hakune Mabe, Sigola, Yobate, Dora Haraji, Fouf, Basi, Vana, les Lady, Vana, Chagal Lady, Anhani Kamukana, Lady Jati, Hunchana Hore, Jora Haraji, Deremudun, Ardibe M5, Imbe Lamu, Imbe Fed Almana, and Wope, Nakaurita, the Fouf, Halundra, Ngonga, Yala, that's the Bridge, Nambawa Hebe.
De rapprocher les différentes parties en conflit.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude ɗi dow numéro amen whatsapp 76 62 88 51 dow numéro via modo ɗo mbawi hettinade ɗi 37 321 dow helloji amen facebook et twitter ɗoɗo mbawi heɓude ɗi. Fedde musel en signinimɓe sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 ana woni e murtere golle kasen e o immadara ɓe ɓeydi townude dande gollirɗe fuu kowoniɗe kabaru jande murtuɓe ɓe uddi dammuɗe muɗum beete keñen gol darnugol golle nde anda ɓantata ley mali fuu e maggal muɗum fanda muɗum yo fa sériyawol article 39 o tabe windande nde IBK hoorejo leydi meɗen ndi wino ko won ley muɗum fuu hunjante hoore o tiɗala fuɗɗi ley wattumo imongoji yogaji puɗɗi ley leydi meɗen ndi fa ɓidure ne famu keɗen Aminata Dial.
Cuuɗi kappu janginirɗi académie ngaji janginirɗi fa yettade e gollirɗe nanodiroje e jande leydi Mali fuu uddama hande saabe murtere e dow ɗereji bindiɗi dammuɗe ɗi cuuɗi fa warde takkiɗe kokoji laawi ana yihe e muɗum gollirɗe jangguinoje école ɗe keddo uddade fande toɓɓere sariyawol 39 jangguinoɓe école ɗe tawe sukaɓe janggoɓe yogaɓe gondunoɓe waɗude examen muɗum en hande mbirugu calɗi def latani ke dum en wajibi hotude syndicatji janginobe tinnimbe sappo e je lewru octobre kanyin en cembini gal gollal sabab mudu woni taadugol gollirde tobbere sariyawol chapantati e jena bongol dokkowol hakkeji janginobe e dow beedugol doddiji mabbe temdere fu nogay didi hitande 2019 ne temdere fu jena fuddude janvier 2021 e levi murtudobe taadugol gangol hakkunde mabbe kambe gouvernement o nde fedde ka suppike gollobe to ministere humanine jande leydi tanugol golleji tabintinoji tobbere sariyawol chapantati e jena bongol tawede fu kananke leydi hokki yamirore e dow majjun to bangal gouvernement to e kolliti wiide kambe ka be andani taadugol tabagol gol sariyawol be darde yimbe murtudobe chawro secrétaire général ministère daranine jande leydi ndi kolliti wiide janginobe keban ko darata tabagol tobbere sariyawol chapantati e jena bongol taadi fu do e lewru septembre warurdu darnugol golleji di ka jokkan ildo fande tobbere sariyawol chapantati e jena bongol taban non hollitiri wi syndicatji janginobe lekkol
Lei kireduji di cuɗi lekkol kewɗe ana mboyto wiide ngala musel en ko hejjata le cercle joyla cuɗi lekkol kewɗe atawa musel goto na heewi fu ɗiɗo tangodi e wi horebe di cuɗi lekkol tawen ministère humunide jande nde holliti wiide Dullaye O Kabaru gollirde nde holliti wiide Dabreji ana gondi feede fatit Allah mudum heɓene jogal amin Mamadou Samaseku Aminata Diallo
elle commune gignika ngodirdo bamako hakke kiloji temedere musir goto min jogi do janginowo lettre histoire et jour dum won ko litti janginowo odon nuko e wimako beddade golliji mako dereji di kanko directeur odum woni janginowo mathematiques physique et chimie alhali mo hakle mako wada hello jande sukabe be
je suis le seul
min janginowo goto lettre histoire jour woni do min ngala janginowo science naturelle physique chimie tagal dum ekol aji pamari gonde le cercle o di janginowo goto heewi fuddi don goni e mudum sana jangin tawen e leggal mo le janginobe an ke
son entassé
ardibe ko bar jande be hulti jati na andani o do alhali o ka e mabbe yo batte sabuji kewdi buru fuf jukti tagul jande musul en yogabe kedana kinan gadida kanko ni secrétaire général ministre jande
so gonko janginobe le galluje mawde de buri hewde dina illegal de dum ana hollita laawi kewdi jangin be kebine e galluje de ana hollita wiide sukaabe jangobe ton buri hewde e leggele de dum ana hollita wiide ko buri hewde fu sukaabe kewa ton dum watta so be kakine ko tete be mbay tuttundirde e majjun so tay wala kewtude caddi mudum sanne ko beede dum rewbe bamaabe ana hen dardobe min ana jiri battade e le suudu mudum won yogaabe dum wawbe janginde gombe e gollangal
ka dum fu tawade wi kanko secrétaire général o dabreji piyama yalla hinade ka do titalla fayso e wi mako dabar wotere nde yo bamgul jangnobe hewbe e golle batta kasindine de do jangnirde
hewgon ngui kaaje hippongoji bandeji jogi di kaborde watta fa himbe do sen nangi be fu ndomata sarie wi honjotobe dum ko andirteno article 320 ana hewi wadde le wattu gonde joni o do bamako do ko yata lewru joni sukabe wuybe didon himbe commune joy bo duppi dum ben ana mburi tiagal ko nanga e nguika ko sabe himbe ana ngada o golle hedum sarie wi do mudun Mamadou Samaseku Aminata Diallo
burle la sepi sou gol ana fanti be mbare jati yalla wujjobe ben jamirama mbara yimbe na yimbe bedun gala saria warude e wuybe dum fu sabe yimbe be ana metta sedan ko jomun hebata ko dum wujje en kana tacciande saria hore meden dum wala nafaka wara neddo balde sedan jia jomun yoppitama ana yimbe
c'est énervant
ni en won ko be leddi malinkobe yokobe gondini o do golle saria ko humtanta ko e hore kanon e wi yimbe seriabe ele seraji leedi malidi hono dido golidi fuf na hani jukede maître couteau traoré yo avocat baro leedi mali
la justice
ko yimbe betta cianta hore mudum seria ko hana di golleji gadeteedi ana wadda bonanda ikana tabede ikana yoppirede non dum
wikaji di latoto sababu hon dido golleji di injiro hanbe hefede bangal mudum woni sarabe e kanye lamo o dum woni hakkilo yimbe le yogabe lolirbe sociologue e bi mabbe mbirki wala waydi holare lamko be dun beedi tinude kabar o kadana ali tunkara o sociologue
le
fondamentaux de vivre
ensemble. Wolé bonandaji mawdi di tawan jomu e le galle itti. So en ewi e le galleji meden di e de leydi Mali di en tawan galleji kewdi dum hawno dum e di goldeji gadoji. Ko wartata bangal birugo sukabe kanyi e jangin goldum en ana jogi lawul fa warde bangal alislama fu do majum. So ewi enen ko he meden enen kani jokkude laamu o ka wakkati joni e yimbe galle be jasim woni ko kolaaki laamu.
Non plus foi en l'état.
E wi hon jotobe yogabe fa hunde hana gondinde hon dido goldeji fewde e bandu e leledi ndi seraji woni e mudum. Ka non e be ngara no daga fewde e sarabe be kanye hejabe laamu be buru fuf kambe yimbe seriabe yewtade kabar mudum no fewri. Sabi e wi mabbe soni holare wala hakunde jamare nde e kanye yimbe seria ka do tilla wata dawrede.
Kamboji kebaade le ndungu o kewdi ngadi bonandaji le leedi meden de hakkunde lewru julie jabbinndu e fuddode lewru utndu cuudi e pongaaji kewdi chami sabe sembe ndiyameje toboji de bonandaji ngadi fa himbe temede temede tawe ana joodi handen le cuudi lekol be himbe kolti wiida ana fandi ko pabete fa be duren fam keden Aminata Dial
kammo mawdo kanyi e hendu don ko tobito selen kenyito ngendi ni kilometre ngaji debe woni hakkunde mudun e Flavi li region Kayo kam o heliko buri galleji sappo den e chamude fa warde e potongaji kuran chamudi yimbe dun keddike hen suka goto debbo goto barmi hen fa han e li region Kayo yimbe be cuudi mudun boni to janjumberato anandomi fa han ballal no holitiri yimbe wombe tombe njian kam muldi bonnino lawol hakkunde kay kany e yelimani lewru je yabino du hono non e le sahel leydi ndi to mini tonkato e le region Tombouctou o ko buri cuudi temdere e debbe sappo woni bonudi e kammuji gaddi sappo e goho lewru ut ko buri cuudi sappo goddi kultana bonude so kammu wadi non hollitiri jokku mer Abdin Maiga o holliti wiile dun njian gaykaaje gonde atakanyi e banyaga ana hula fati bonna deede yogaaje to minakato bonana gaddo e kammuldi ana heewi ka wakkati jonin do adadu majjun andak dum e tawede be kolliti wiile cuudi yogaaje ana kulta e bonude so tay wala ko ngadana yimbe heube tidallaji e majjun wombe e leccudi e koldi ana keddi fa han wadde noddango e ballal
altinere kanya sapo jeddi lewru otndu le himbe temenayo e nogay e didombe iyam en jewa sarawisi humini be kabaru cellal kolitewde himbe taton wonnobe ta nyaw coronavirus o won e muppen taton woni be nanganobe o nyaw o nanguno santanabe wala ka fuke dido jewbe o nangi jiwde ko nalli leedi meden di warda hande yo ujnaji dido e temere jeegon e debbe e taton santanabe yo ujnere e temere jeeno e chapan e jeeno heddibe yo temedere e nogay e njoyo do kabaruji active covid kedden mumin sende Aminata Dial Mohamed Samasiko
Sijo tamani
kamban nyaw coronavirus tama dabareji tenan ana tabbe le suduji do suka be yatima ngoni gonga idun tabbe tono yo dun ke jabe nukule de kolitiwide keden do majuno le hejo men akti covid bete hande
e damudo cuudi narudi to atimi en marete kaaki lotirdi juude kany e sabunde ana don dum e tawede famingol suka be nyaw coronavirus o ana wodi non holitiri madame Mali Bibi Sango ko en directrice suudu maridu sukabe atimi en nyaabe bamako kedo demmo
e fuddore de sukabe andanon fi ko wodi non e lengalurende hebuti imadraji di na ngade sata fuf dum nangi hakkilo sukabe be jam e odo kabaru o yuhu sonde do yirno ko goddo pedo sukabe na hula jati salminde joom
to sigas to ka sukabe anda wodgol o nyaaw e le cuudi marirdi atimi en ka dum e taweje horebe cuudi marirdi atimi en be kolliti wiide laawi dentor di ka ana tabaton abe olivier gerbo
bangal amem nen kay seraji di tabama min joini yeso damde de fuf kaake lotre juude yeso nukuji sukabe atima en sabi ko buri hewde yo sukabe be hitande yaade duudi duubi tati be andana no fuwi oro kabaro
horebe be nukuje ka ana dara ballal e yimbe gollidimbe mudum en fa walde e lamun ko be leedi di
e sukabe sappuyon golonobe ko emun le commune sa fuddi altinerende golleji famin gollo yimbe le du nyaw coronavirus e wi kejabe sukabe be fanda mun yalla kala homo fur ana tabba dabareji chenan o holiti wiide dabare ko be joini yo natude le galleji ngodo golle famin gollo yo kabine kamate itata anusada mun be ngada le bitati le golleji wati keden joni lamdi keddotobe menna yo dogotoro Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé kejado kabaru nyok COVID-19 hôpital du Mali jaboto dun
tamana autorade biki goto bufu fele bankiji di na wawlatade sababu rabondiral nyak COVID-19
bien sûr
fa so rabondiral o bangal hindu andon an wodi dun memondiral so ni neddo nyawdo mo gei nyaw woni e juude mudum bami biki joini fadde gei nyawdi mbatude so ni neddo goddo wari bami on biki goto o tawa joomu lota juude mudum memi kine mudum hunko mudum fuf kanye nuppi ko nande mudum denno o yadan e gei nyaw o noto sababu rabude joomu
do timata hejo acti covid hande patinje giton tabe bajuji dokotoro en yella o do rena ko e mona e nyaw o
sijo tamani sijo tamani yo pa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe
sakira be kabar jingo le region ngaji mele de jaran la musiga so duwan gendi kuri le cercle yoro so hippa ma jam hecc hanken golle mo himbe jom en kabar be andam goni gadde civil entato barme le mudun e wcd be hippi be pilti nuku o tafon nati ana chaka jabe do gollobe le on wattu goto poste gendarmerie yanga so le cercle blahim be jom en kabo de pedu be andam goni kippeke do mudun dum wadi barme de do gendarme goto e puttino bargoji goto horgoji ana gondi e wadad le on ko fa yalla sikki wadde ogolle ananaati e juude maro ko be noddita ni gambia ka holi tam wiide cogu mudum beede ke to siga soto do ne faande keddale o laamu e kuliti wiide kilo goto ko sottete no malli hemre e buudi jetti yeey joni fa malli hemre e sappo sodo sotte be kuliti wiide maro fande le on nuku o wattu ndungu dum sabimbini don projet ke sono dirta do elaboration di contenu pédagogique destiné à être diffusé sur les radios fuddi golle le region kawo fa o golle wada ko yaata himbe noga yo jurube kapo burem gawo ansongo e wabariya kauri e de jande puddunde sappo e tati lewru utundu kauri tangal timma noga e go o lewru utundu sekira fido kadu di kabaru ka kedde heda do e seda yewterende anawodi wassalam